tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hejibe jamwale moddo den goni bette altinere sappo jena lewru october 2020 yamde jena jappure ke sima sappo e tati kusman nyaale buddo kabaruji do ganni kante to bogi jande to sakiraabe ko bette de imo goji bakka fuddi beta ko ko buri imo to ujinaji chapan ujinaji temedere e chapan de tato en jena pecca hakunde no kujje temetati e sappo di defandart o diplome double pam pati sije ngaji njalta e wi horebe ministere humin de jande fa joni tidalan heddi farabugu ndi gendi gondi de laamu nyono e wi himbe to jaddin ko be na uddi gendi ndi fonna bo le gendi ndi bonnama jama aswer fa weta alan jabbi do himbe nokko anan gada non dango himbe gine a noddano wotude alan kenya do bamako do himbe gine ujinaje njaddo woni windanobe do don windabe do yugo inde wote fecciabe le nokkuje biro ilde nokkuje wote e jeego en beedirto famde kabaruji de heedi woni sembe ma ci beta ko bak fuddi bete altinere handan imotobe ujinaje temedere e chapande taton e jeno woni dartobe o diplome fa jangowo universite be pecciama les centres ji temetati e sappo de le malifu e mangal mudon e wi directeur national des examens et concours sine imotobe yogabe mabbe collectivité ana lanindi yoga wi wadirani ni sabe e yetiraka wonno ko nañu masirbe taykiti to fakitango alisise
yimbe ngadobe bak hitane hikka ka holiti wiide e be landini domde imuji doji altinernde ko dun tawa fu won koliti be wiide jande hitane hikkane ka wala fu ko laati be koliti wiide be jogaki gikke mawdo mide landini minifike sujet ngay di ngali jabbaade mide wawi wiide min kam landini be landini wadde bakko hitane hikka fayso golleji di wana ko yaafi janginoobe ke rev ngaji mudum beedaade ke rev ngaji suka be jangobe hore wadi wali caldi am nyaw coronavirus o dum wal tawti di fu min ngana minen ka landini me wadde bakki on ngami de anni tinnaade ko nayorto bangal landingol imuji di horejo daranido imuji le leji malini ka holiti wiide dabereji di fu ana bama yalla dado dirgo gol ana wadano mojjiri baydaare dun du holiti wiide dabereji goddi ana bama bangal cellal no holitiri wiide Muhammad Maiga dabereji kandi hun chande hore imuji hitane hikkade fu nabama sabi hitane hikkane nyaw covid 19 o wari beedi ken goto sukab jangobe fu hokkete mask kambe haybudebe dado dirgol mabbe gol du hokkete mask goto mabbe fu adado yimbe narobe bakki o ana buri yimbe lojinaaji temdere pecchabe hakkune centre ngai teme tati sapo ko nayorto bangal dabereji denagu horejo kumanido imuji do lendika ciottini hakkilaji yimbe kede do mo fa hande kanko Muhammad Maiga
on collabora avec
kullidal ana hakkune ame e mangal paden kambe daranade denagu le dido nokkule yalla imuji di ana heba wadirde no mujjiri to leedi malinde e mangal mudum fu nokkule to titalaji woli imma daraji watte to wattu fu michi toden wiide le imuji defu hitane hikka nguikaji fa heewi taykama le nokkule yoga do leedini
do kabaru pati nguy kaji wada illa nguy ngada le imo ngoji di no ministere humne jande leedi meden di holiti wiide dabreji amama pati hono tije ngaji jalta le bakko e wi secrétaire général ministere de hor ngoji anan gonde wada defa ande yaltinobe tije ngaji di na tiwtobe waddi dum kede ko kinan aga gadeda secrétaire général ministere humne jande wi nanyuma keita nanyuma sidibe acake do facitango alisise
les enquêtes sont en cours elles ne sont pas encore totalement bouclées mais nous avons
luka goji ana wundi wadde fami anda yimbe latibe sababu yaltinde sujet imuji ngaddi so min tilike luka goji di min gondi wadde di yimbe anditabe fu neltirte yaade suudu sariya honon no du wadira e defu oni bak ngaro fa fudda altinernde du non wordi imma daraji goddi ana wundi wadde fami anda yimbe ngarobe fa lato sababu nguikaji ngadodi di bakio dabreji modi pamam yela imuji di ana heba wadde no mujjiri so dum bettike micitoden wi ko hewe yimbe kaybobe yimbe kambe dado dirde e bakki on fu ana hulbine won yimbe ngadobe gidali fewde e mabbe sabi ko be gondi wadde golle mabbe wono mujjiri jukkoje nawde watte fewde neddo fu anditaado wiide ana wada hono dido goldeji
seront appliqués à tous ceux qui se seront rendus coupables de tel comportement
ikabaru fu andon ba hebde dido bembe ande amen do ko page Facebook kanyo do compte Twitter yember wodi watti joni o farabugu ndi gendi gondi lemdi gendi ndi e dogo firi ana wara kilometerji sappo e jetti li lamu nyono e wi himbe ton pom nabo farabugo bonnama jema aswere fa weta alan jabbido ngure aniyanonde nabede ton de heba yottaade himbe ton e galle badide fu anan goni hakkilo jimmingo e wi mabbe e be ndarta e lam o fabobe kede ko neddo dogu firi goto wi aissata jara e telephone du faccitango alissisi
ana heba balde nay jom jadiste ana filtini noko mangal pade embe kuliti wide be ngala lawol warde farabugo hanke won soifa modo mo minani cagal majjun holtama wide jadiste embe woni chamminde pongaro farabugo kanan ko be lendi jaltata bada haltana yimbe ko dum wodi mine uddido mi bawa yaade gese ami homo fu anale kulul mi anda mane be ngarta e ginde bedo yimbe yude do sumi noddi farabugo to be kolitam wide fay goto heba yaltude mide narda hore be lendi wada imma daraji yalla won tabere mo be bawi hebande duno yawiri so wana dum hitane hikane ko mi ngadi ko fula to mere
temere temere himbe ngadi majere alan kenyanto tumbuto fa kollita wayde de jere gonde to o imma dara fedde forum de jeunes tumbuto wadi ciagal mo lenyol arabe wadi aljumar jabinande maji be ndokki windande gouverneur region o de le mudum e mbaji mbine himbe be jare njuppay cela tognede kedde ko musa inamuden horejo fedde de wi boubacar jitte kedda men gonde to do faccitango alissise
l'objectif de notre sortie kotel won ko yaltini men beti hande min jaltube fa min kolla metti ami bangal la finde naagu gondo le lam tomboktu ona heba dubi jeegon joon mi beedo dir juude fami ngarami kolla horebe region o wiide golleji gondudi waddali mi ngana jabbambe dum saabi so mi ngari imma daraji moudi hande li ngalure tomboktu damal suudu gouverneur min kolliti gouverneur o kolleji di min jidi o hedi kemi o holliti men wiide o nani ko mi ngari hannu demmo ko kasendu o wada imma daraji fa o tewta dabere mo homo fu heba tahe na famudu mide andi tan so wala fu ko wada tagal dum mide anni wadde majereji goddi
wati arande jo subugol horejo leedi gine wadi kenya sappo jetti lewru october ndu to bamago do himbe lagine ujinaaji jeddon woni windabe windinobe do yubbo inde wotobe hanbe wotude lenno kuje jeegon nokku dar salam do bamako do himbe leedi gine hewbe jaltino kenya wotude dum wonno ko maliki jallo tegeti do faccita alissise
Alan jande sapo e go woni consular guiné gondo bamako do ana buri yimbele chapan jeego gondube domde fa wata lamin fofana bido leedi guiné jodi do bamako min ngari nartude hakke ngadi ami sabi wotude e hakke ami miden tampi wono an hore bawda taykaade dun fa hande min kebay wotude ya warta moju ana hiwi sanne be ujinaaji teme jetti bibbe leedi guiné jodi be bamako kambe wotude fa subo horejo leedi mabbe hitane hikka o adadu won ko serte adadu ujinaaji sappo jetti yimbe bindinobe le woteji fa subade horejo leedi bettido kanko mohammed lamin kaba joko horejo centre le consulat guiné bamako do to woti han waddi
contenu la
fewde tital terewol mo woti hani wadirede o fedde sede woni ka holliti wiide terewol ngol wana terewol laabungol ebe jogi tereji laabudi bamako do bibe leedi gine ngombe leedi malidi mindi be fa wota adadu mu en netto ujinaaji cit centre na jeego to woti ngaji watte won bamako do miden jinno tawe biro to yimbe be wotata tawe nukkule de fu de leedi malidi yalla woteji di ana heba wadde no newri
to ati ba voter laba
honono bamako do centre woteji goddi ana juina le region haydi hono kulikoro kai yalla bibbe leedi gine jodi be le leedi malindi ana heba wotoyde no yaferi be yimbe sappo e didon woni gondube narde lamo hitane hikka le hakkune mabbe ana horojo leedi jalto alpha conde
kabaru nyaw coronavirus alan kenyan sappo jetti lewru october hitane 2020 le himbe temel jeddon e jeego be jijamu ben ewa kanan ko be doktoren kulitibe den woni be tawa nyaw o wan e mo be onanguno sappo e jeego tantanama wala ka fu iwdo ko na le leedi me andi wadda hande ujunaji taton e teme taton e chapan jetto e jetton woni be onangi santanabe ujunaji didon e teme de joyon e chapan de jetton e jeego heddibe teme der e chapan e taton e didon kedo den na joni kabaru jakti covid do fajitango mumin sende Umar Waygalo
sijo tamani.
Bismillah imona ehejo mena acti COVID. Mintaikite le kabaruji di chudi dogotoroji dokata do nyaw coronavirus lule di Mali. Komina sis gondo bamako anali nukule do kabaru nyaw o buri hewde. Ewi kejabe chenan. Fanda muna yo kambar lumoji e garuji di mobilaji daroto anankewi le komin o. Hetine Umar Waigalu do majuna.
Ko nyaw coronavirus onate le di medindi yottar nyaloma hande no hôpital di Mali ngal do hôpital gongal le commune jeegobo do bomoko do yimbe le ko be cawdu tan ya fa etemed en jeegobe chapande en jetton humni be kabaru dogotora ko wombe tombe kolitiido fu ngal do hôpital bur sawrdi yimbe le sawbe o do nyaw coronavirus be bi ko lati sababu mudu sabide ton auto gar o woni idume commune ngaji do jamarre bur hewde fu e ngalure bomoko de kedde mo kanko no dutti ahmadou dikko yo commune do kabaru challal do bomoko do ko masifi do hen
la commune 6
le commune jeegobo nukuji kiwde godi le mudon hono aeroport e gardu cer do himbe garata de mudon sanne ko latto sababu fa himbe dabondira nyaw o tiagal dun suudu docteur hopital mali do le o commune woni nyawbe hewbe yobe le leedi men di le on nuko garata fu an way latade sababu lanugol nyaw o tay kitade wiide jamaare de lelni juude mudon daranade sakkade nyaw o himbe hewbe atam o won e mubben jaati tawe andana
automatique dans la population
do e tawe de fu sabami auto gar fa jottida alde bamoko ko nayri bangal dati ine rentirto nyaw coronavirus dum wana ko taba
da kalama ka mi anda yalla nyaw covid 19 o ana heewi le commune jagob o yey neddo fu mo nyaw covid nangi do alde bamako do mi holaaki fe yalla nyaw o fayje tawa bonini mi golleji kewdi himbe hewbe ana kula o nokkando tottami do kanye gal sugoni ko do himbe hewbe ana lotire juudu mabbe e sabunde hewbe do ana borno masque ngaji sabi cikkitaaki fe nyaw o won gonga le runde europe de nyaw o won ka do men do min kam holaki ani min joodi mi den takkondiri anati mi teddininde dabareji mbiyaade anande na himbe e nyaw o
ko jamarde tabata ko dido dati ko ana watta be farati sanne non humini be kabaru challal ko litiri wiide
sika sutto cuudi janginirdi kewdi ngadi jande do kabaru lotugol juude e diam kany sabune alkamsare sapo e joy lewru octobre hitane 2020 fanda monno yo faminde sukabe jangobe do nyaw coronavirus e wi gollirde humani do kabaru cellal le region sikaso mo lalini dun lotugol juude e sabune ana wawi latade sababu o renude sukabe e nyaw coronavirus kany nyawuji kewdi goddi hettinen joni lamdi keddotobe men
yalla bonnogol maski ana wada neddo hindu ko yaltinta e fofango mudum tilo natti nadun na
yo professeur adaman dikko kejado nokku sawrugol covid 19 hopital dermatologique de bamako jaboto dun
fedde mom noddirta oms won lawi di hokki di kana jabbeni lewi mako adadu maski ngaydi hana jabbaade lawi di o hollitidi ko dum woni so abami maski mawo a fofi lehen fofango ma nawai yufinde maske o dun hollata wiide hindu ana nata ana yalta maske o ana wawi sakkade geedi nyaw o hindu dun pofotanu du ana wawi koyfude sanni wala fu torda gondo e maske o ko nayarto bangal hindu
tiabu professeur dikko dotimata hejo hande patin jegiton o rombawi hettinade dun wattu fu du bembe men na facebook na dun mere mere e noddude e viamo 37 321 jokka henna 3 kanyi 4
sijo tamani
sijo tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakirabe kabar jingon le region ngaji meden di to kulikoroto kilometre ngaji temede di lawol be noddirta route national 27 yabbito ngol lengen di kulikoro anamunde mo intinede mo intingol golle mudum fuddi ko yarbalde tati joni lawngol en jabboro damgal suudu doktoro gendi kulikoro ndi e wi directeur regional des routes mo intingol dum o fawi do golleji mo intingol lawol route national 27 yude kulikoro yade banama be di wi golle mudum wadi sabe ko ndiyan darato do lawo gol ko sabimbini bonugol makkol jogungureji be kolitiwide be de gato an songoto onoko gondo le lamu gawo le lumo tashiga asawer yabbenende kilo maro ana be direga buudi sapo ye joni chapande jetti e kilo gawri ana sotte joni chapande tati e joyi be direga buudi sapo e joyi bol gangaje be kolitiwide an sotte joni chapande jetti minno an sotte no chapande jetti e joni temedere sarbon chakur mudu don julbe chakur mudu an sotte no temere jeegon fawe ke jonde didi sakiraɓe ɗo kadi dikkabaruji ka kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere meɗen kaalen haala ha walude ana wodi wassalamu.